doesn't do back. Yona ayihlungu kodwa ngicela usizo, usizo. Doesn't do back. Yona ayihlungu kodwa ngicela usizo, ngicela usizo. Doesn't do back. Yona ayihlungu kodwa ngicela usizo.
Bengicela usizo, hayi bengicela usizo. Bengicela usizo, hayi bengicela usizo. Bengicela usizo, hayi bengicela usizo.
Ndiyazabalaza ndlami impilo engcono. Ekhaya nzima hlala ngomphokoqo. Ayikakhala abazali bam ngiyakhala. Ngicela usizo, angicela usizo. Ayi ngiyakhala, ayi kubuhlungu. Life unzima, ayi kubuhlungu. Life unzima, ingatheni. Sizeni ngithole life ongcono. Sizeni ngithole life ongcono. Anginatwa, ngiyahluphekela nomndeni wami. Abazali bam bayasokola. Ayi kunzima nasesigela.
Bengicela usizo, hayi bengicela usizo. Bengicela usizo, hayi bengicela usizo. Bengicela usizo, hayi bengicela usizo.
Ngaqala kancube kumanso yeka. Ngicela liphupha, I'm dreaming it big. Emhlabeni nzima, ain't gonna give up. Ayindenza kakhulu, see me penetrate. Ngithisa kakhulu, you perpetrate. I'm chasing my dream, I'm taking it home. We capture the boy, bandaza baninza. Pull up and flex, diphethe inqasa. Nayo necrew, I do it alone. Screw all the crews, I fell under thing. And this is my time, I'm about to blow up. The king of the jungle, I make it rain. We capture the boy, the one and the only.
Doesn't do back, yona ayihlungu kodwa ngicela usizo, usizo. Doesn't do back, yona ayihlungu kodwa ngicela usizo, ngicela usizo. Doesn't do back, yona ayihlungu kodwa ngicela usizo. Ngicela usizo mama.
Bengicela usizo, hayi bengicela usizo. Bengicela usizo, hayi bengicela usizo. Bengicela usizo, hayi bengicela usizo.